Black Records, baby.
Mara lokho akwenzeki ngoba vele andigelizanga inyanga iyaphela ndizama sendicinga noyobona igqirha ngoba le nto yami nobugqirha osimakade akalungi sendishiywe nelelo phakade kakade we were not made for each other ngoba akakwazanga ubekezela uvele wanikezela uvele wanikezela amacela ubekezela ubekezela
Sendeleni mama 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 sendeleni
Thank you.